Duhere ilahe mu Buhorandi uyu munsi ni uwa kabiri urubanza mu mizi rw'umunyarwanda Felician Kabuga ushinjwa ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu byakorewe mu Rwanda mu mwaka w'1994. Kuri uyu wa kane urukiko rurakomeza rwumva abatanga buhamya bw'ubushinjacyaha nk'uko byatangiye ejo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Venuste Nshimiyimana arakurikirana uru rubanza. Kuri mikro ya mugenzi wacu Eugenia Mukankusi aratubwira uko ejo byari byifashe mu rukiko.
Urubanza uko rwagenze nk'uko abivugaga nuko rwakiriye umutangabuhamya wa mbere watanzwe n'ubushinjacyaha. Umutangabuhamya akaba yamenyekanye gusa ku izina rya K A B 05, amazina ye ntiyatangajwe, umwirondoro we ntabwo washyizwe ahagaragara, ndetse n'ijwi rye ryagombye guhindurwa kugira ngo kubera impamvu z'umutekano atamenyekana. Umutangabuhamya rero yaje avuga yuko uwe aje gutanga amakuru y'impamo yahagazeho akaba ari amakuru avana mu nama ebyiri zabere muri minisiteri y'itangazamakuru. Ahavuga ko yakoraga yanabwiye urukiko ko afite impamyabushobozi y'ikirenga mu itangazamakuru. Nicyo kintu cyonyine cyamenyekanye. Akaba rero yarakoraga muri minisiteri y'itangazamakuru muri 1994. Yavuze yuko mu kwezi kwa 1993 yari mu nama muri iyo minisiteri hamwe na minisitiri Bucogoza. Inama yari ayoboye yayitumiyemo Kabuga akazana n'abandi bari barafatanije kuyobora iyo radio Eritrem. Iyo nama rero ikaba yari yavugiwemo uburyo Eritrem igomba kuguma ku murongo wayo wo kutagira ikiganiro na kimwe ihitisha cyazana urugomo cyangwa se ubwicanyi cyangwa se guhembera amacakubiri mu Banyarwanda. Umutangabuhamya yavuze yuko iyo nama yaje nyuma yuko mu Burundi hapfuye hishwe Perezida Melchior Ndadaye ku itariki ya 2021 muri 1993. Avuga yuko icyo gihe, ndavuga umutangabuhamya avuga ko icyo gihe imikorere ya Eritrem yahindutse itangira guhamagarira abahutu kwishyira hamwe no kwimenya no kwirinda kugira ngo barwanye uwo bicaga umwanzi akaba umututsi. Iyindi nama rero yavuze niyo nama yabaye mu kwezi kwa kabiri ku itariki ya 1994, nayo ikabera muri minisiteri y'itangazamakuru. Aho ngaho minisitiri Bucogoza akaba yari yasabye yuko iyo radio yahindura ntikomeze kuvuga amagambo akurura urwango mu Banyarwanda bitari byo, akaba yanayifunga. Akaba yari yavuze yuko Kabuga yamubwiye yuko ikiriho kivugwa uko iyo radio nayo ifite uburenganzira bwo kuvuga. Umutangabuhamya arangiza avuga ko uko we yabonye ibintu buri munsi byagendaga bihinduka kugeza mu kwezi kwa kane RPM irushaho kugenda ivuga amagambo asa naho atsindagira urwango, kugeza ubwo yakoreshaga amagambo asa naho yambura ubumuntu abantu nk'ijambo inyenzi rigakoreshwa nkaho yumvikana yuko ari uko umututsi atari umuntu ahubwo agereranywa n'icyo gikoko cyitwa inyenzi.
None Venuste umutangabuhamya amaze gusobanura, uwunganira Kabuga we yavuze iki?
Uwunganira Kabuga ntacyo yavuze kijyanye n'ibyo umutangabuhamya yaravuze, kubera ko azagira igihe nyuma y'abandi batangabuhamya bazaza benshi. Ubushinjacyaha buravuga ko buzahamagara abatangabuhamya bagera kuri 50, nibarangira icyo gihe nawe azahabwa umwanya wo kugira ngo ahamagare nawe abandi batangabuhamya be bazakwerekana icyo ashaka gusobanura kugira ngo yunganire uwo aburanira. Icyo yavuze kijyanye n'uko Kabuga Felician uyu munsi nabwo atagaragaye mu rukiko, ariko akaba yari yicaye mu kindi cyumba kiri muri gereza ahafungiye, ndetse ko yanze kuza kwitaba uru rukiko. Avuga yuko atemera Emmanuel Alexis umufaransa umuburanira, yanga kuzanira uyu munsi ntiyaje, ariko yemeye kuba yicaye mu kindi cyumba bari bamuteganyirije muri gereza akurikirana urukiko. Icyo rero Emmanuel Titi yavuze nuko yasabye urukiko yuko rutakomeza kongera amasaha yo kuburanisha kubera ko uwaburanira yahawe uburenganzira na muganga ko azajya aburana amasaha abiri gusa buri munsi, abwira ubushinjacyaha ko gusaba ko amasaha yongerwa bandi bashatse kongeraho indi minota kugira ngo akomeze bumve umutangabuhamya byaba bibangamiye inyungu z'uwo aburanira. Perezida w'urukiko yamwumvise bifata uko bahita barangiza urubanza.
Venuste Nshimiyimana, ndagushimiye cyane, ukomeze dukurikiranire iby'urwo rubanza.
Nanjye ndagushimiye.